gudoomiyaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdullaahi Cali oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa awaamir ka soo saaray marka wadooyin oo dhismayaal ku socdo isla markaana ku yaala magaaladaasi. Gudoomiyaha ayaa soo saaray awaamir ah in gaadiidka xamuulka ay mari karin wadooyinka oo dhismaha ka socdo kuwaasi oo ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Cabdullaahi Cali gudoomiyaha magaalada Baydhabo oo warbaahinta kula hadlay xarunta dowladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa ka warbixiyay awaamirta uu soo saaray maamulka degmada.
Arrimaha wadooyinkan oo magaalada Baydhabo buu ahaa ku socdaan oo may buu hadda la dhisahay iyo dhibaatada oo baabuurtan weynka oo xamuulka ee may buu ansheeno kuran iyo ganacsatada magaalada Baydhabo ku nool oo ganacsadahayta ama may raayso magaalada ka ganacsadeen ama dadka milkiyeys baabuurta leh haadeen ama meel dadka maana baabuurta u roon haadeen. Dowladdu hoos may buu ahaan qorshe oo balan soo bidi may faan ahayn balankaas iyo qorshahaas in loo hoggaansamo fadan. Walaa may buu walaa may buu ahaa hanti oo dan guud waay hanti danti guudna walaa mudura may buu ahaa oo ka dhahayaan oo lankasta unug kasto geegu nool ama kooxdada kabaad dhalo doona may buu wada leeyin in $20 million wadooyin laka bii adii may raas baar oo ina tare oo mudan qaado korna ad may buu haroorto dhex marsiido saad dhabooddi dhibaato ka diirsida yaani may buu may raayso in aramay nagaas may buu ahaa oo eedan foom may buu nagaas. Mid kale may ragaa inay dowladda hoos qorshe soo bidi qorshe may tali galay baarto oo transitka oo magaalada dhaafayaan oo gida ilaa iyo hadduudii toobi kenyan jee wadda maraa may booyaan soo bidi baarto oo magaalada gudaashe ka digaayeen wadda maraa may buu ahaa soo bidi oo yaan may balamaad maayan fulkaas kale bilaawdaan.
Wadooyinka uu dhismaha ku socday isla markaana ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa door muhiima ka qaadanaya fududeynta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.